you kiss it, Shaisha. Ah, ila hata harufa.
Tikiti yangu kanipotelea, afadhali nipigwe vita vikali, uchungu ninayosikia. Nakosa tabasamu yako kama malaika, naona tabu kwangu. Kidege changu tausi kanipotelea.
Find out.
Shakani.